Ali Abdirahman Ali wali boo sukumiday dadka danyarta ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan degmada Diinsoor ee gobolka Baaya. Ali hadda wali boo ka hanuunsan yahay oo uu ka jiray isbitaalka gobolka Baaya ee magaalada Baydhabo. Dhibana Ali wali boo ku hanuunsan yahay galanta midigta taas oo muddo 7 bilood ka hor ah uu ku deeri dhaawac ku reeda markii uu laga doomi baawur uu krishway ku hay. Dhaawac Ali Abdirahman oo horey lanka qaaday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa wali ba la sheegay in dalka walbalan uu wado kornay in baahanya in dibada lan qaada si qalin casri ah lan ka sameeyo. Ali Abdirahman Ali ayaa sheegay in uu awoodnaa in isku biya beesada qalinka lan ka sameeyo galantisa wali baan uu bulshada Soomaaliyeed isku qasday in la ka caawi beesadaasi.
Hanuunka ma ku bilaawday baawreeyahay baawraay laga doomay tuugii dhatanii galay baarkii ugu dambeeyay kii wadi dhimidii galanta jugo deerti masaaji waraasa mariyay in roonati marka damba afka la deerway meel ka duway bantaaji baalan oo walaal ka duwaa ka yaa ka duway adala ku dhihal kaantay baawra ay laga doomi markii ku ma leeraadan kula oo ku bilaawdaasi iyada wali rool 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 afka la deerway markii aan weesay sidoo lan geeradkii sunu in radido ay yaraay saan laaway baawra ay laga doomi baawreeyahay muddo 7 bilood kuro yaa ek faction ay gaadi kadiida loo daari bay dhow deganay ilaa dad bay dhow degana marku meel raayadan koran dadkii oo diin soo raaxo marka meel raayadan koran anta koy meel raay garantitay kadiida ek faction oo galay daawadii leen koray safeel anka dhamaysay garantitay ek faction oo gaadi muddo 7 bilood ayaa saata isbitaal bay dhow koy isbitaal wiina ka bakoy isbitaal wiina ma ilayay adan koreran galantun tan ee laftiya la faawl ku mogon antaba u sheeyso ee amar imeere adan baafad falshay gal diyaari lanka isku dan yaraan baawreeyahay marka aad meel raay wali rool rool tolki ka wal has warameen amar ali ingaadi isbitaal Digfeer ali jeey burbiyeeda ki jirta ereen oo jirin marka lanka kanga Soomaali gudanti wadu ku qoodu kor malaanka daalin India Malaysia ada wadameedan halan qaaday dadkeen isku dan yari anin iyo ku doran walaa iyo wada meel raay diin soorti ali inaga quraan si diin ilaahay leey si laa insaara farsamo oo reer badi nuwal gire lamad diin ku bujaha dad diin oo ku dhaamay marka reed meel raaydan koran bay eed iyo dan ka baana geega kanga lama kuun awlad tideen oo aan aan gada mu awood oo sheekan noolahay muslimiinta oo walaalnyogay may baan sheegay in iyooda in gargaaran gargaar Ilaahay leh gargaar caafimaad intii iyo in gargaaran saasa ay muslimiinta waraanyo ehelke garaawada tolke muslimbu ku damqadaan taasoo ku codsada.